tie, nkuteke mu maka, owoma nga msiba tie. Onsiba nga msiba tie. Omubiri kwa kufusa katiro, nagira we makukwata mujiro. Okukwagala everyday, chechitambiro, chensaba mukwamba everyday. Chechitambiro, yeah. Kwagala I don't know why, nalokinga I don't know why, kuita jangu I don't know why, nalokinga I don't know why.
Kugamba jangu, 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 jangu,
jangu.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah.
Sewe nkugamba sembela, asembela, mkwano nawe sembela.
Yeah.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah. Sinsaba kwe chonche kamu kukutu. A guy like me, if a girl like you. A lot of young bimu just marrying you. My boo boo boo, my Where? You're my fantasy, I don't know why. Rekomu choose them, idiots die. Name wana go in a love who alive. Sikuta, sikuta, kebe futai. Kaka nyabu sungu tebu tumalam. So busy ba wana ye mundo mudiram. The sima nyi mwana, I don't know why. The sima nyi nkuita, I don't know why.
Kugamba jangu, 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 jangu,
jangu.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah.
Sewe nkugamba sembela, asembela, mkwano nawe sembela.
Yeah.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah.
Yeah.
Kununenga sukari,
sukari.
Mpole zaka chai, nkuteke mumaka. Uwoma nga msiba tie. Onsiba, onsiba nga msiba tie. You're my fantasy, I don't know why. Rekomu choose them, idiots die. Name wana go in a love who alive. Sikuta, sikuta kebe futai. Kwagala I don't know why. Nalokinga I don't know why. Kuita jangu I don't know why. Nalokinga I don't know why.
Kugamba jangu, 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 jangu,
jangu.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah.
Sewe nkugamba sembela, asembela, mkwano nawe sembela.
Yeah.
Sewe nkugamba jangu, 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 jangu.
Yeah.
Yeah, yeah.
You're my fantasy, I don't know why. Rebo mkutu, dem mkutu, dan. Nemu wana boy, na love, who alive. Kuta, kuta, kere, kutai.